Maria Malomulabirizi we mukono the right reverend Enos Chitoka Godo abazadde abalina abana masomero ga gekanisa ababulide kati anti awatali kwekuluntaza balina okukwata mundyanga babereko akasente kebasasula olw'okusoma kw'abaana baabwe ono asinzidde ku lugendo lwe yatandiseko okulambula masomero gonna gekanisa gasangibwa mu busumba bw'ensanja mu busabadinkoni bw'empumo mu bulabirizi obw'emukono atubulidde abulidde abazadde nti newankubadde gavumenti ebakwasizaako naye obuvujirizo obwo butono ddala ng'obukubwekwasa abazadde ne batawerera abaana baabwe kubeera kukotogera kisaawe kyabyanjigiriza
ekyetaagisa olw'obulungi bw'abaana baffe naffe katubeeke kwetuteekayo tubeeke kwetukola ki tututeekayo mwana wange waavaawaka jje asome olutakola ekyo tetujja kusobola era ekyo kyokka ina amasomero bibiri mu asatu gonna gakaabatwala kati baana asobola okusomesa abasomesa bameka abaana amatiza siyu zokka ne alasinga waali naye amagezi weegali yefe abazadde okwekwatiramu mpulidde bazadde bannange ekyo nkibasaba
abaana bannange toyamba muyambe kikakatako weyamba wekka okuwerera omwana wo okubaako ky'omuwa.